And we're rolling.
If I had my way, I'd never speak to anyone again. I gotta say, I hate people, I'm so sick of them. I just can't stand the bullshit. Wish I was so far away from it. I'm just stupid and I'm angry. Is it immature for me to say, fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck you. Fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck you. I feel so lame, 'cause that's the best I can do to express myself. It's always the same. Say the F word, maybe that'll help. I'm so sick of trying to fit in, I don't even know where to begin. I got friends but they don't know me. What I tell the world to blow me. Fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck you. Fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck you.
Just got to sing, yeah. Everyone and everything, fuck you. Everybody!
Fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck you.
One more time.
Fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck all you motherfuckers, fuck you.
Ha 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 ha